2,660 over the Nemite. Ngicela udriver we Corolla iNPN bazalwane uvimbile emzini womuntu. Bazoze bayikwaza amasonto imoto yakhe, siyacela baba. Driver we Corolla iNPN mhlophe. Siyabonga kakhulu bazalwane basenyamini sicela nisebenzise lo mnyango ongapha.